This is Kevin Obidi for African Hotspots, reporting live from Lusaka. What's your name, sir?
Name's Mwila.
You seem to be oozing with Zambian flavor. Tell us what that is like.
Well, Zambia's pretty much like any other African country. But Zambia's more... How can I put this? Can I just put it all in a song?
Wolf. Recovery. Wolf. Wolf.
XYZ Entertainment.
Wolf.
Hishina di aparezi ni muida. Wolf. Bajefe wanji tafini tizo. Wolf. Matero taisho tapo muriashi. Wolf. Bomberaba shana pazedi. Wolf. Kumia sutuari chindi kakawari. Wolf. Mikusu shida shina shitukusha. Wolf. Kapinta na mafeti tafiburo. Wolf. Mapinza na mapega fia mtengo. Wolf. Tuari wina po Afrika kapu kumiesu. Wolf. Sikombe chida chari po kumiesu. Wolf. Chari po mukapati kumiesu. Wolf. Batu witu mwena motu kachipoka. Wolf. Vipi kumiesu musungu. Wolf. Neshi nafe kuishiwa ni gai. Wolf. Hero kumiesu teru mundo rwimbo. Duari po kapo duari rira. Wolf. Kumiesu tuari chindika Jehova. Wolf. Kabumba wezu tula mutina. Wolf. Kubembe koke tula bembo kati. Wolf. Palasi no kuposa kwepe pwati. Wolf. Zesko kumiesu ema light. Wolf. Eva kontorole fia malai twaumf. Wakari kukwasha no kushimia waumf. Bati wakari pasana kukushimia waumf. Mango kumiesu ema apo waumf. Yani tusa wafe kuru kungu waumf. Sopo ya kuwashira ni safu. Pasande na ukaka kapafu. Keke emfia shwezu bonzi. Kufikonga fema tiba wa muzambi. Ratsa rimbo futi na butu. Uwaimba mupoiz wapakona waumf. Kumwesu sidi vamuita sidi. Gani Vic Malo Wamf. Gani David Nishini Devi. Gani Precious Atipure. Kumiasu Christmas kudia rice Wamf. Rice yango kona potato Wamf. Wala sapo kiti ya new Wamf. Ama fireworks diabula Wamf. Ife bus na butu nispak. Bus driver takwa tapuilaki. Kanishita kuli kukora nishivaika dia. Haria na passengers nishifia pena. Kumiasu knock knock ni odini Wamf. Hello, welcome, ni karibu wamf. Kumiasu sampo waija jionko. Hukudia mabo kono tifoko. Kuno XYZ, ema kari wamf. Ichigubi jachiri ratawariko. Hafunika emu ine wakarindula. Heo panganyu veze ni karindula. B1 na shupa na masikrit. Rico, heo pangire na beat wamf. Kanti unapesha na mavoko wamf. Paribobi nshalande pona sana wamf. Ha ha ha.
Now, Wolf. 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 Wolf.
XYZ Entertainment.
Wolf.